U-Ezra 5 verse 1. Abaprofeti uHagayi umprofeti noZakariya indodana kaIdo baprofeta kubaJuda ababekwa Juda naseJerusalema ngegama likaNkulunkulu kaIsrayeli owayephezukwabo.
Verse 2. Kwase kusuka uZerubabeli indodana kaShealitiyeli noJeshua indodana kaJosadaki baqala ukwakha indlu kaNkulunkulu eJerusalema, abaprofeti baNkulunkulu babe nabo bebasiza. Verse 3. Ngasona leso sikhathi kwafika kubo uThathenayi umbusi phesheya komfula noShethari Bozenayi nabangane babo, basho kanje kubo bathi, ngubani owaniyaleza ukwakha lendlu nokuqeda lolugange na? Verse 4. Khona sabatshela ukuthi angobani amagama abantu abakha lendlu. Verse 5. Kepha iso likaNkulunkulu wabo laliphezu kwamalunga abaJuda ababathiyanga ize iye leyo ndaba kuDariyu kubuyisele impendulo ngayo ngencwadi. Verse 6. Nansi impinda incwadi uThathenayi umbusi waphesha komfula noShethari Bozenayi nabangane bakhe ama-Afarisaki ayingaphesha komfula abayithuma kuDariyu inkosi. Verse 7. Bathuma incwadi kuyo kulotshwe kuyo ukuthi kuDariyu inkosi makube ngokuthula konke. Verse 8. Makwazeke enkosini ukuthi saya ezweni lakwaJuda endlini kaNkulunkulu omkhulu eyakhiwe ngamatshe amakhulu. Imithi ifakwe ezindongeni, lo msebenzi uqhubeke ngesineke unempumelelo ezandleni zabo. Verse 9. Sase sibuza kulawo malunga, sasho kuwo kanje sathi, ngubani owaniyaleza ukwakha lendlu nokuqeda lolugange na? Verse 10. Sabuza namagama abo kuba sikwazise sibhale amagama abantu ababeyizinhloko zabo. Verse 11. Babuyisela impendulo kithi bathi, thina siyizinceku zikaNkulunkulu wezulu nomhlaba. Sakha indlu ekade yakhiwe sekudlule iminyaka eminingi eyakhiwe inkosi enkulu yakwa-Israyeli yaqedwa. Verse 12. Kepha ngokuba obaba besebemthukuthelisile uNkulunkulu wezulu, wabanikela esandleni sikaNebukadinezari inkosi yaseBhabheli umkhaledi owachitha lendlu wabamukisa wabayisa eBhabhele. Verse 13. Kepha ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi yaseBhabheli, uKoresi inkosi wakhipha isimemezo sokuba kwakhiwe lendlu kaNkulunkulu. Verse 14. Futhi izitsha zegolide nezesiliva zendlu kaNkulunkulu azikhipha uNebukadinezari ethempelini elaliseJerusalema wazingenisa ethempelini laseBhabheli, zona lezo uKoresi inkosi wazikhipha ethempelini laseBhabheli zanikwa omunye ogama lakhe lalinguSheshe Basari owayemenze umbusi. Verse 15. Wathi kuye, thatha lezi zitsha uye uzibeke ethempelini eliseJerusalema, indlu kaNkulunkulu yakhiwe endaweni yayo. Verse 16. Wayesefika lo Sheshe Basari wabeka izisekelo zendlu kaNkulunkulu eseJerusalema, kusukela kuleso sikhathi kuzobe manje isakhiwa njalo kayikapheli. Verse 17. Ngalokho uma kukuhle enkosini, makucingwe endlini yengcebo wenkosi elapho eBhabheli ukuba kunjalo yini ukuthi uKoresi inkosi wakhipha isimemezelo sokuba kwakhiwe lendlu kaNkulunkulu eJerusalema, inkosi mayithume kithi inhloso yayo ngalokho.